E te iwi e whakarongo mai nā tēnā koutou katoa. E whakarongo ana koutou ki te reo irirangi o te hiko o te ika. Hoi anō rā, ko hau tēnei, ko Peter Lucas Jones, tō kaikaue kōrero mō tēnei wāhanga o tērā. Ko tā tātou kai kōrero i tērā nei, ko Uncle Eru Harawira, a nā reira kia huri atua hau ki te hakatau i tēnei o tātou rangatira. Uncle, tēnā koe, pehana.
Kei te pai, kei te orotoru, noho mai ki te haukāga.
Tino pai, Uncle. Weno, he āhuatanga hou tēnei te noho i te whare, he āhuatanga hou tēnei te noho ki te kāinga, e kore o ti āwai te puta atu. How you doing? How's all the mahi tēnei me te noho ki te whare?
All right, aroha mai mō tēnei... mate karauna, aroha mai. Nō reira, he maumahara kia hau nei ngā kōrero, ngā tūpuna o te au pauri me tōku pāpā te herapō, ara ko Mutukapa. Mai ki te, i te rā wā, e tani whāne, o Paraweta. ngā kōrero o tōku pāpā i te rā taima, ko hinga mai ngā whānau, mai ki te... o ki te tau tahi mano warurau. Tā reira, ke hara mai ngā iwi o Ngāti Rua Nui, mai ki Hawaiki.
Ai.
Ai, nei te kororo, a Papa Heropo, ke te maumahara, te ngā, e mauri mai ngā ngāngara, i roti tera i te waka, ngāra tuarua. Ngāngara e noho mai ki te ana, ngāngara e noho mai i rote te ngāhere. Mai ki te rā taima, e hara mai te atua, te enua te rā atua nā o Karutahi, Karutahi te ngua. Mai ki te rā taima, e tituru atu whai mai te rā atua mō ngā ngārara e noho mai ki te waka. Tā reira, kei te karanga mai te atua mō ngā kairākau, mō ngā warriors, ne?
Ai.
Takohia ngā tūtai o te ngārara ki te moana. Aroha mai, ko hinga mai te waka mō ngā parawita ngā excrement. E te karanga mai te atua mō ngā kairākau, au e. Ka hinga mai ngā ngāngara ki te moana. Nō reira, tēne te kōrero a Heropo. Tahi mano warurau o ka whititu kua mātai, pia. Ko hinga mai ngā waka i te i te rā tāna ki i Muri Whenua. Ko Twilight Tīngua te rā waka. E tākuta mai ki he te wahapū o Rahu Bay. O hane te ingoa te takiwā ko Twilight Bay, ne?
Ai.
Ai. I te tau tahi mano, warirau, ono te kama ono. Tera waka tuarua ko Kaitawa te ingoa. No pakuru tera waka mai ki Muri Whenua. Ki te tau tahi manu warurau te kau tau, 1910 or thereabouts, ko hinga mai ngā, kei mutu te, aroha mai ko mutu ngā kura ki te kao o ngā tauira, ne, i te rā taima.
Ai.
Ki te haukanga, ne, ki Ngātaki, aue, e te tura mai te perepero ahi, a ball of fire. Yeah, ki te ipu o Wairahi.
Oh.
Yeah, ki te ipu o Wairahi. I te rā taimena, karanga mai ngā kaumātua no te haukāinga, aue, ka hara mai te taniwha o Paraweta Tingua. It's just the sign, te tohu mate o ngā ill omen, ne?
Really, Uncle, and Paraweta, and Paraweta, of course, was a being of some description.
Aye. Hey, mate wa, you know, te rā te kōrero, time will tell. Nā, pono hira ngā kororo, ka hinga mai ngā tamariki, moko puna, mō te rā wā, o te taipo, ne? The taipo they had in that day. Te mate, urutu. Urutu? Epidemic.
Ai.
Ara tō te mate kohi a kiko. Tuberculosis back in the day.
Ai.
Nō reira, te rā te whānau e o te kao. Ara ko ngā whānau e noho mai ki hoke ngā ko whakapau karakia. I think it was the same event that happened around that time. Ai, ai. Nā te rua o ngā tau, 1912, ne? Ai. Mutu ngā karakia mai ki te toko o te Arawa, te pari karakia. Hoki mai te kāinga ki Tangoake. Nā ke hara mai te whirawhira ahi i te rawa. It just up rose and flashed across the land. Ko hinga hinga mai ngā whānau i te rā taima, te kā. Te kōrero o tōku pāpā, he mamahara ngā kuku kōrero o ka pāpā Hiropo, a mutu kapa, nā, i a whakatūpato, e kai horo nui te riri o Paraweta. Beware the anger of Paraweta is something that spreads like fire. Nō rei, tēnei whakatupuranga, te re tingua pia o tēnei mate corona, coronas virus i tēnei wā. Oine te pātai.
Ai, ai, tika ana koe. Hoi no, kia taumai ngā manaakitanga o te rungarawa ki runga i a koe, Anku Eru, e noho haumaru nei ki tō whare. Kā pai te rongo i tō reo kōrero. Ki te hakarongo hoki ki ngā hitoria mō Paraweta, nā te mea koe rā tētahi o ngā tanufa, o ngā kaumātua me ki, i mauria mai e ngā mātua i ngā wā o mua, e mōhio ana tātou, e tohu ana tērā i tētahi āhuatanga ka haere mai. Nō reira tēnā koe me nā kupu whakamārama.
Kia ora.
Kia pai tō rā, Anko.
Oh, kia ora, thank you very much. Tēnā koe, I Lucas.
Kia ora. O ti rā e tātou mā koe rā ko te reo kōrero o tērā o tātou kaumātua, Eru Harawira, ko te tamaiti tērā o Anko Herepō Harawira, he kaumātua no roto o te hiku o te ika, e tiaki nei ngā marae puta noa te rohe nei. Ka whakaro ki a koutou ngā kaumātua e noho nei o koutou whare, engari kia kaha, kia maia, kia manawanui, e whakarongo tonu ana koe ki tō reo irirangi Māori, kia mau koe ki tō reo irirangi Māori. Noho ora mai.